kumtumikia Mungu. Maombi ya wamama wajane yalimfikia Mungu. Ndipo Mungu akawaambia, mwiteni Petro. Ndipo Mungu akawaambia, mwiteni Petro. Ha 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 ha.